we find the prophet Zechariah.
Tunampata pa nabii Zekaria.
Towards the end of the Old Testament.
Tukiana katika mwisho wa Agano la Kale.
And the end of the Jewish history.
Na tena tukielekea katika mwisho wa historia ya Wayahudi.
Up until the 400 silent years.
Mpaka tuingie katika ile miaka 400 ambayo ilikuwa imenyamaza ya giza.
So Zechariah is at the end where we find the rebuilding of the temple.
Sasa tunampata Zechariah katika wakati wa mwisho mahali ambapo walikuwa na wanaanza kujenga upya ile hekalu.
We know, if we know our history, we know that Nebuchadnezzar had come to take the captives, the Judah, because Israel was already taken captive, but the people of Judah to take them into captivity into Babylon.
Tunajua katika historia kwamba Nebuchadnezzar alikuwa ni mfalme ambaye alikuja akawateka nyara Wayahudi na kuwapeleka kule Babiloni kama watumwa.
And then there were 70 years of captivity.
Alafu walikaa kule katika utumwa miaka 70.
But at that time it was the Babylonian Empire.
Wakati ule ilikuwa ni utawala wa Babiloni.
But then there was a change of power.
Alafu baadaye tena kulikuwa na mabadiliko katika uongozi kule Babiloni.
And became the Persian, the Mede Persian Empire.
Alafu tukakuwa na wale Mapersians ambao waliingia ndani.
When we then had Cyrus.
Alafu wakati huo tulikuwa na ule mfalme Cyrus.
It says in the first year of Cyrus the king.
Alafu mwaka wa kwanza wa yule mfalme wa Cyrus.
That he issued a decree that the people in captivity should be returned to go and rebuild the temple of God.
Alitoa matangazo ya kwamba Wayahudi ambao walikuwa wameshikwa katika utumwa warudi warejee makwao wakaweza kujenga mji wao.
So the people returned back to Jerusalem.
Watu wakarejea tena kule Yerusalemu.
And we find the story in Ezra.
Alafu tunapata ile hadithi katika Ezra.
And the people were began the work at first with great joy.
Watu wakaanza kazi wakiwa na furaha mingi.
But there came opposition to the rebuilding of the temple.
Lakini baadaye wakapata upingamizi mkali wa kujenga ile hekalu.
It seems like whenever we are involved in doing something for God,
inaonekana kwamba kila wakati tukianza kufanya kitu ama kazi ya Mungu,
or even in this case rebuilding the temple of God,
ama katika hali hii tukianza kurejesha upya kujenga ufalme wa Mungu,
there comes
hekalu ya Mungu,
opposition.
Kila wakati tunakutana na pingamizi mkubwa.
Yes. Interestingly,
jambo la kushangaza,
the opposition that they faced,
ya ile pingamizi waliipata,
were by the people who were already occupying the land.
Ni ilitokana kwa watu ambao walikuwa wameshaishi pale hapo mbeleni.
And so this is interesting and has relevance for us today.
Na hili jambo la kushangaza maana tunaweza kuifananisha na leo.
Because we are involved in a restoration of God.
Maana tunahusika katika kurejesha ama kumjua Mungu upya.
And yet there are already people who will be of opposition. There's always people who will come against the work of God.
Lakini tena kuna watu tayari ambao wamejua Mungu ambaye tayari wanaanza kutupinga tena tukifanya kazi ya Mungu.
That initial work was the leaders were Zerubbabel and Joshua the high priest.
Wale walifanya hiyo kazi ya kwanza kulikuwa Zerubbabel na Joshua ambaye alikuwa ni kuhani mkuu.
And so because of the opposition,
kwa sababu ya upingamizi,
after a period of time the priority changed and people were no longer concerned with rebuilding the temple.
Watu sasa wakachanganyikiwa, sasa haja kubwa ilikuwa tena kujenga upya hekalu,
and became more concerned with rebuilding their own house.
Alafu sasa wakaanza kuhusika na kujenga nyumba yao.
But how many houses does God need?
Na je, Mungu anahitaji vyumba vingapi ama manyumba ngapi?
How many houses does the Lord need?
Mungu anahitaji nyumba ngapi ili aweze kuishi ndani?
How many temples should there be?
Je, inafaa kuwe na hekalu ngapi? Moja.
Just one temple.
Mungu anahitaji tu hekalu moja.
But they were building their own, and it wasn't a temple anymore. It was their own. It was where they would live, but God wasn't going to live there.
Lakini sasa hao hakuhusika na ile hekalu, walihusika na vyumba vyao vidogo, kila mtu na nyumba yake, na hiyo haikuwa mahali ambapo Mungu alikuwa anataka kuishi ndani.
Because there's only one place that God's going to dwell.
Maana kulikuwa na mahali pamoja tu ambapo Mungu alikuwa anataka kuishi ndani.
So he sends Haggai, the prophet Haggai.
Kwa hivyo akamtuma nabii Haggai.
And I'm sure we're familiar with that.
Na tunajua kuhusu Haggai.
With the passage and the rebuke and the instruction from Haggai to the people.
Na tunajua vile Haggai aliwakemea na kushauri watu.
But then also Zechariah was a prophet who was at that time.
Lakini pia Zechariah alikuwa naishi wakati ule.
And there was a night in Zechariah that he had four different visions all in one night.
Na usiku mmoja yule Zechariah akaona maono manne kwa usiku mmoja.
And the vision I want to look at is in Zechariah chapter 3.
Na ile maono ningependa tuangalie kwa makini ni ile maono inasemekana katika Zechariah sura ya 3.
Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord.
Akanionyesha Joshua kuhani mkuu akisimama mbele ya malaika wa Mungu.
The angel of the Lord,
malaika wa Bwana.
Whenever we see the angel of the Lord in the Old Testament,
tukiona malaika wa Mungu katika agano la kale,
it is an appearance of Jesus Christ.
Ni kutokea ama ni mfano wa Yesu Kristo.
It's an appearance of the Lord, but this is before he had come as a man, so we see him described as the angel of the Lord.
Hii ilikuwa ni Yesu Kristo anatokea, lakini watu walikuwa wamefahamu yana alikuwa hajatokea kama mwanadamu. Sasa watu walikuwa nasema ni malaika wa Mungu.
So Joshua the high priest stood before the angel of the Lord, and Satan was standing at his right side to accuse him.
Alafu sasa malaika wa Bwana akasimama juu kwa mkono wa kuume wa Joshua akitaka kumshtaki.
The priesthood,
ukuhani,
is stood before Jesus.
Inasimama mbele ya Yesu.
But there is somebody else who's also there.
Lakini kuna mtu mwingine ambaye yuko pale kando tena.
It says that Satan was making accusation.
Inasema kwamba shetani alikuwa anafanya mashtaka
against Joshua.
Kinyume ya Joshua.
We know that in Revelation 12 it says that he is the accuser of the brethren.
Tunajua katika Ufunuo 12 ya kwamba Biblia inasema kwamba yeye ndio mshtaki wa wapendwa.
That he accuses them day and night before the Lord.
Ya kwamba anawashtaki usiku na mchana mbele za Mungu.
This is talking about the end time, the last days. Satan in Revelation 12 had been cast down. We know that the warfare in heaven, the archangel Michael had and his angels had defeated Satan so that they were hurled down upon the earth.
Hii ni katika inaongea siku za mwisho. Tunajua kwamba katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba shetani na malaika wake walikuwa wametupwa kutoka kule binguni, wakangolewa binguni wakatupwa huku limwenguni kwa sababu ya kuasi.
So understand this.
Kwa hivyo elewa hii.
The nature of the warfare that we are now in today.
Ningependa ufahamu ya kwamba vita ambavyo tuko navyo hivi sasa.
The strategy of Satan.
Ile hatua ya shetani.
Is that he is the accuser.
Ni kwamba yeye kazi yake ni kushtaki, kuwashtaki.
That is his strategy.
Hiyo ndiyo mbinu yake ya sasa.
That is what he has come to do.
Hiyo ndiyo amekuja kufanya.
To make accusation.
Ili akushtaki wewe.
Before God.
Mbele za Mungu.
And he makes accusation.
Na yeye anafanya mashtaka.
In our own minds.
Katika mawazo
yetu. This is the nature of our warfare.
Hii ndio vita ambavyo tuko navyo hivi sasa.
But the weapons of our warfare.
Maana silaha za vita vyetu.
Are not carnal.
Sio za kimwili.
Shall I preach?
Oh. Yeah. Nibili ama na preach.
But But they are mighty in God.
Lakini vina nguvu katika Bwana.
Of strongholds.
Ya kuvuta chini vile vigumu.
And we take captive.
Na tunashika, tunateka nyara.
What is it that we take captive?
Tunateka nyara nini?
Every thought that exalts itself against the knowledge of God.
Ambao inajiinua kinyume na ufahamu wa Mungu
is in our minds.
Kwa hivyo vita vyetu viko katika akili. Yule mshtaki wa wapendwa.
But in Zechariah 3 there is something else revealed.
Lakini hapa katika Zekaria 3 kuna kitu ambacho tena kimefunuliwa hapo.
It describes Satan that he is not only present.
Inasema kwamba shetani si kwamba tu alikuwepo,
but he is also standing at the right hand.
Lakini pia tena anasimama katika mkono wa kiume.
The right hand is a very privileged position.
Eh, katika mkono wa kiume hapo ni nafasi kubwa sana, nafasi ya muhimu.
In the Psalms, David receives this revelation of the Father and the Son.
Katika Zaburi, Daudi anapokea ufunuo kuhusu Baba na Mwana.
He said, "The Lord said to my Lord."
Inasema kwamba Bwana alisema kwa Bwana wangu.
Come at my right hand.
Njoo katika mkono wangu wa kiume.
Until I make your enemies your footstool.
Mpaka wakati nitaweka maadui zako chini ya miguu yangu.
The right hand is a place of ascendancy.
Mkono wa kuume ni mahali pa juu, mahali pa kupanda.
It is a place of authority.
Ni mahali pa mamlaka.
So how is it?
Je, ilikujaje?
That Satan,
ya kwamba shetani,
has been given the ascendancy,
amepewa nafasi ya kupanda,
to stand at the right hand of the priesthood.
Ili akasimame mbele ya uso ya kuhani.
This is a situation that we find today.
Hii ndio nafasi, hii ndio hali ambayo tunajipata siku ya leo.
And the Bible, this passage goes on to reveal that Joshua was, he had filthy clothes.
Na tena hapa maandiko inafunua ya kwamba Joshua alikuwa na nguo chafu, mavazi machafu.
Let me jump to verse number 9.
Tuende katika mstari
verse 8. Says, "Listen, O high priest Joshua."
Inasema, "Sikia o mkuhani mkuu Joshua."
"And your associates seated before you."
Na majamaa zako ambao wamekaa karibu na wewe.
Who are men symbolic of things to come?
Ambayo sasa ni mfano wa vitu ambavyo vitatokea baadaye.
Joshua and those who were there were symbolic of things to come.
Joshua na wale watu walikuwa naye ilikuwa ni ishara ya mambo yajayo.
Where Satan has been given the ascendancy and a place of authority to accuse the priesthood.
Yani mahali ambapo shetani amepewa nafasi ya juu ili akaweze kuwashtaki kuhani ama makuhani.
But throughout all of this passage,
lakini katika mistari hii ama katika fungu hii lote,
Joshua remains silent.
Joshua alibaki akinyamaza. Alinyamaza tu.
He remains silent.
Alinyamaza
because there is nothing that he can say.
Kwa sababu hakuna lolote anaweza kusema.
Hallelujah.
Hallelujah.
There is nothing, he has no excuse.
Yeye hana sababu.
He has no justification.
Hana haki.
And yet we find how the Lord begins to take control and become involved in the situation.
Lakini tunaona baadaye jinsi Mungu sasa anachukua ushukani na anaanza kurekebisha mambo.
So here is Satan making accusations.
Sasa shetani yuko hapa anafanya mashtaka yake.
And Jesus said,
na Yesu akasema,
"The Lord rebuke you, Satan."
Akasema, Bwana anakukemea shetani.
The Lord rebuke you, Satan.
Bwana akukemee shetani.
He says it again, but this time he says this.
Anasema tena lakini anasema hivi.
The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you.
Anasema kwamba Bwana ambaye amechagua Yerusalemu anakukemea.
The Lord who's chosen Jerusalem.
Bwana aliyechagua Yerusalemu.
We spoke this morning already what Jerusalem, who Jerusalem is.
Tulizongea asubuhi ya leo kuhusu Yerusalemu pia ni nani.
In other words,
kwa njia fulani,
when Satan starts to come against the priesthood,
wakati shetani anaanza kuinuka kinyume ya ukuhani,
he's coming against Jerusalem.
Anakuja kinyume ya Yerusalemu.
And because he's coming against the most precious thing in the Lord's heart,
na kwa sababu anakuja kinyume ya mtu aliye wa dhamana sana katika moyo wa Bwana,
the Lord will fight for his beloved.
Bwana atapigania mpenzi wake.
The Lord will come to defend and to fight for his beloved.
Mungu atakuja kupigania mpenzi wake na kumkinga.
So he says, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you.
Anasema Bwana aliyemchagua Yerusalemu anakukemea.
The Lord who has chosen his bride rebuke you.
Mungu aliyechagua biharusi wake anakukemea.
The Lord who has chosen his bride,
Mungu aliyechagua kwa biharusi wake,
rebuke you.
Anakukemea.
When Satan comes against the priesthood, he's coming against the Lord and his bride.
Wakati shetani anainuka kinyume ya ukuhani, yeye anakuja kinyume ya biharusi wa Bwana.
It is a battle.
Na sasa ni vita
that he cannot win.
Ambaye hawezi kushinda.
It is a battle.
Ni vita ambavyo
in which he will be defeated.
Ambavyo
atashindwa. However,
lakini hata
the
hivyo,
problem still remains.
Shida bado iko pale.
Jesus deals with the adversary.
Yesu anashughulika na adui.
However, Joshua still needs to be cleansed.
Lakini hata hivyo, Joshua bado anahitaji kuoga, kusafishwa.
Amen.
In verse 9 it says, see the stone I have set in front of Joshua.
Mstari wa 9 anasema hebu tazama jiwe nililoweka mbele ya Joshua.
We know Jesus is that stone.
Tunajua kwamba Yesu ndio lile jiwe.
Jesus is that stone.
Ama ule mwamba.
He's standing before the priesthood.
Yeye anasimama mbele ya ukuhani.
And it says there are 7 eyes.
Anasema kwamba kuna macho 7.
On that one stone there are 7 eyes.
Katika jiwe moja kuna macho 7.
The stone,
mwamba ule,
is before the priesthood.
Iko mbele ya ukuhani.
And it sees everything.
Na inaona kila kitu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus sees who we are inside.
Yesu anaona sisi ni nani kule ndani.
He knows our innermost thoughts.
Anajua akili zetu za ndani kabisa.
Psalm 139, search me and try me.
Zaburi 39 inasema Bwana nitafute na unichunguze
within me.
Na uangalie kama kuna kosa lolote lililo ndani yangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
David understood these things.
Daudi alielewa mambo haya.
He said, cleanse me with hyssop.
Anasema akasema Bwana unisafishe na hisopo.
And I shall be clean.
Na mimi nitakuwa safi.
Wash me.
Unisafishe.
And I shall be whiter than snow.
Na mimi nitakuwa safi kama theluji.
The priesthood needs to be cleansed in the blood of Jesus.
Ukuhani unahitajika kuoshwa katika damu ya Yesu.
Amen. In the blood of Jesus Christ.
Katika damu ya Yesu Kristo.
Amen.
After the Lord had rebuked Satan, he then,
baada ya Bwana kumkemea shetani,
it says that Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel.
Joshua alikuwa amevaa nguo ya matambara machafu akisimama mbele ya Bwana.
But he said, take off his filthy clothes.
Lakini akasema ondoa nguo chafu.
Take off the filthy clothes.
Ondoa nguo chafu.
See, I have taken away your sin.
Tazama nimetoa kabisa, nimetolea mbali dhambi zako.
And I will put rich garments upon you.
Na mimi nitaweka nguo safi juu yako.
Hallelujah.
Hallelujah.
The blood of the lamb.
Damu ya mwana kondoo.
In Revelation 7,
katika Ufunuo 7,
where John sees the multitude who could not be counted.
Wakati Yohana anaona umati ambao haukuweza kuhesabika.
He says, "Who are these?"
Anauliza, "Je, hawa ni kina nani?"
These are those who have come out of the great tribulation.
Inasema kwamba hawa ni wale wametoka katika dhiki kuu.
And they have washed their garments.
Na wameosha nguo zao.
In the blood of the Lamb.
Katika damu ya mwana kondoo.
In the blood of the Lamb.
Katika damu ya mwana kondoo.
Revelation 5.
Katika Ufunuo 5.
For he has purchased men for God.
Inasema kwamba amewanunua wanadamu kwa Mungu.
By his blood.
Na damu yake.
He has purchased men for God.
Amewanunua watu kwa Mungu.
And made them priests.
Na akawafanya makuhani.
And a kingdom.
Katika ufalme.
To our God.
Wa Mungu wetu Baba.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
The East Africa revival.
Ile ufunuo ya East Africa. Ya Afrika Mashariki.
There were particular characteristics about that revival.
Kuna vitu ambavyo vinafanana katika ile ufunuo katika ule uvuvuo.
I believe it was about 1928-29.
Ilikuwa katika mwaka wa 28-29.
When there was a hunger.
Kulikuwa na njaa wakati ule.
When there was a hunger because the state of the church here in East Africa at that time, it began in Uganda, but it came here.
Katika hali ya kiroho ilikuwa ni mbaya sana, ilikuwa duni sana katika Afrika Mashariki, sana sana Uganda, mahali ambapo ilitokea.
But there was an Englishman,
lakini kulikuwa ni Mwingereza mmoja,
and a Ugandan,
na Mganda mwingine,
who spent time together,
ambao walipata wakati wakakaa pamoja,
realizing that the state of the church at that was not in a good place.
Wakitambua kwamba hali ya kanisa ilikuwa ni mbaya wakati ule.
And they were hungry for the power and the pouring of the Holy Spirit.
Na walikuwa na njaa ya kuwa na nguvu za Mungu na umwagikaji wa Roho Mtakatifu.
And so they sought God.
Kwa hivyo wakamtafuta Mungu.
And it began a move of God.
Na ukaanza sasa mwenendo wa Bwana.
That spread throughout East Africa.
Ambayo ilienea kote Afrika Mashariki.
Hallelujah.
Hallelujah.
There were particular characteristics.
Kulikuwa na vitu ambavyo tungependa kuangalia.
But I will call them gifts.
Ambao ningesema ni vipawa.
They were gifts of God.
Kulikuwa na vipawa vya Mungu
that were given to the East Africa,
ambao walipewa wana Afrika Mashariki,
in order to for the blessing of God to flow.
Ambayo ilifanya nguvu za Mungu zikatembea wakati ule.
This is the generalization.
Hii nasema tu kwa ujumla.
Because there were many different things that were happening.
Kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatendeka hapo.
But one of those gifts of God.
Lakini vipawa, moja ya vipawa hivi vya Mungu.
Was the revelation of the blood of Jesus Christ.
Ilikuwa ni ufunuo wa damu ya Yesu.
The blood of Jesus was central part of the East Africa revival.
Damu ya Yesu ilikuwa ni ujumbe mkuu katika ile ufufuo wa kutendeleza.
It was like the Lord came.
Ilikuwa ni kama Mungu alikuja.
And he put within the heart,
akaweka katika moyo wa watu,
a revelation of the blood of Jesus Christ.
Wa damu ya Yesu Kristo.
To put within East Africa.
Ili ikawekwe katika
Afrika Mashariki.
Empowered
in the blood of Jesus.
Wa nguvu iliyo katika damu ya Yesu.
To impart that truth.
Akaweke ule ujumbe katika moyo.
It was a gift of God.
Ilikuwa ni kipawa cha Mungu.
It was a gift of God that was powerful.
Ilikuwa kipawa cha Mungu ambayo ilikuwa na nguvu.
But the gifts of God.
Lakini vipawa vya Mungu.
Are without repentance.
Hakuna kugarika ama Mungu haibadilishi, haibadilishwi.
Or another way is the gifts of God are irrevocable.
Yale vipawa vya Mungu, Mungu hawezi kuvirejesha tena.
They are not taken back.
Yaani Mungu havichukui tena akishapeana.
They are still there.
Bado viko pale.
The footprint of God has already walked on this land.
Nayo za Mungu zimeshatembea katika nchi hii.
He has already visited you in the past.
Yeye ameshawatembelea hapo mbeleni.
He's already been here.
Yeye ameshafika hapa awali.
His print, his fingerprint is already here.
Alama ya mikono yake bado iko hapa.
The gift of God,
vipawa vya Mungu,
is already on this land.
Imeshakuwa katika nchi hii.
Close.
Hallelujah.
It's here.
Iko hapa.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
But another gift,
la kipawa kingine,
characteristic of that revival,
ambayo ilikuwa katika ufufuo ule,
was about confession of sin.
Ilikuwa ni kutubu dhambi.
Their confessions, and they would confess their sins one to another.
Walikuwa wanasemezana dhambi zao moja kwa mwingine.
Yes.
Because they understood.
Ma kwa sababu amana walielewa.
That it's only by the blood.
Ya kwamba ni kwa damu tu.
It's only by the blood of Jesus that we can even stand.
Ya kwamba ni kwa damu Yesu tu ndio ambapo tunaweza hata kusimama.
That we dare claim nothing for ourselves.
Ya kwamba hatuwezi kudai chochote kwetu sisi.
Who do we think we are?
Je, sisi tunafikiria sisi ni akina nani?
It is only by the blood of Jesus.
Ni kwa damu ya Yesu tu.
The blood of the Lamb.
Damu ya mwana kondoo.
The blood of the Lamb.
Damu ya mwana kondoo.
Will never, never, never lose its power.
Damu ya mwana kondoo haina.
The blood of Jesus is as powerful today as it was back then.
Damu ya Yesu ina nguvu leo.
The blood of Jesus is as powerful today.
Damu ya Yesu ina nguvu
leo. The blood of Jesus washes every stain. It cleanses from sin. The blood of Jesus. The priesthood. The priesthood. We need to be clothed.
Lazima tubadilishwe.
Garments washed in the blood of Jesus.
Damu ya Yesu Kristo.
The blood of the Lamb.
Damu ya mwana kondoo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Never lose its power.
Haitapoteza nguvu yake kamwe.
When the Lord chose Moses.
Wakati Mungu anamuonyesha Musa.
And he called Moses.
Na anamuita Musa.
To return back to his people.
Arudi kwa watu wake.
To say to Pharaoh.
Ili akamwambie Farao.
Let my people
go. Acha watu wangu waondoke.
Let my people go.
Acha watu wangu huru.
And we know what happened.
Na tunajua iliyotokea.
Moses and the Lord are having this conversation, but eventually
Musa na Bwana wanazungumza alafu mwishowe ana
turns back to confront the most powerful king.
Anarudi tena kwenda kukabili mfalme mkuu katika ulimwengu wakati ule.
Who had enslaved God's people for 400 years.
Ambaye alikuwa amewanyanyasa watu wa Mungu kwa miaka 400.
400 years of people.
Miaka 400 watu walikuwa katika utumwa.
It was 400 years ago.
Ilikuwa miaka 400 iliyopita.
As a generalization.
Kama kwa jumla.
That Africa.
Ambapo Afrika.
Was raped.
Wa Afrika ilichukuliwa.
And taken into slavery.
Afrika ilichukuliwa na kuwekwa katika mateka ya Waingereza.
Utumwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
But God remains sovereign.
Lakini Mungu anabaki kuwa Mungu.
Yes.
When God puts his hand upon a people.
Wakati Mungu anaweka mkono wake juu ya watu fulani.
When his signature is upon their destiny.
Wakati muhuri wake umewekwa katika destiny yao ama siku yao ya baadaye, hatima yao.
It doesn't matter.
Haijalishi.
How many times.
Marangapi.
It is transferred.
Inahamishwa.
From one people to another. In exchange.
Inahamishwa kutoka kwa watu fulani. Hata kwa watu wengine. Ili ibadilishwe.
If there is and there is an inheritance. And a destiny for Kenya.
Kama kuna hatima ya wa Kenya.
Wherever it may be right now.
Popote ilipo hivi sasa,
and it doesn't matter how many times it is exchanged hands.
Na ibadi ijalishi ni mara ngapi imebadilishwa badilishwa na mikono mingapi imeichukua.
Whatever contracts are being signed in the government,
haijalishi contract ngapi zinawekwa sahihi na serikali kuuza nchi,
the signature of God, yes,
muhuri wa Mungu,
yes, can never be removed.
Haiwezi kufutwa.
Glory to God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
So the Lord raised Moses to go back to Pharaoh to say, let my people go.
Mungu akamchagua Musa, Musa akaenda kwa Farao akamwambia acha watu wangu waende huru.
Let my people go.
Acha watu wangu waende.
And the Lord hardened his heart.
Lakini Mungu akafanya moyo wake kuwa mgumu.
So that there were the 10 plagues.
Alafu baadaye akapata majanga 10.
And then comes the big finale.
Alafu sasa tunakuja kwa finale ya mwisho.
Yes. The big finale.
Sasa tunakuja sasa kwa mchezo wa mwisho.
God's plan to deliver his people.
Sasa Mungu ana mpango ya kuwaondoa watu wake.
He will deliver his people in a very unusual way.
Atawafungua watu wake kwa njia isiyo ya kawaida.
He will deliver his people by the sacrifice of a lamb.
Yeye atawakomboa watu wake kwa sadaka ya mwana kondoo.
And he said to Moses,
na akamwambia Musa,
tell the elders of the land.
Waambie wazee wa mji.
Not go and tell everybody.
Usiambie kila mtu.
Not go tell everyone.
Usiende kuambia kila mtu.
But go and tell the elders of the land.
Enda ukaambie wazee wa mji.
The spiritual fathers.
Yaani mababa wa kiroho.
Were given the responsibility.
Wakapewa jukumu.
To go and find a lamb.
Ya kwenda kutafuta mwana kondoo.
To sacrifice the lamb.
Ili akaweze kuchinjwa.
And to apply the blood of the lamb on the lintels and the doorposts.
Alafu wapake ile damu ya mwana kondoo katika milango yao.
It is the mandate given to the spiritual fathers of this nation.
Sasa hiyo ni kazi jukumu ambayo imepewa baba wa kiroho wa taifa hili mababa.
What is it that we are applying?
Je, ni nini ambayo tunapaka?
If it is not the blood of the lamb.
Kama siyo damu ya mwana kondoo.
Are we applying prosperity?
Je, tunaweka hapo pesa?
What is it that we are applying?
Je, ni nini ambayo tunaweka?
We need a revelation and a restoration.
Tunahitaji ufunuo na urejesho.
The gift of God, it is by the blood of the lamb. That we are restored, that we are redeemed. Through which the doorway is opened for us to step into our destiny.
Yes.
The blood of Jesus makes a way,
yes,
like nothing else can make a way. It is by the blood of Jesus.
Yes.
It is by the blood of Jesus.
Yes.
The enemy cannot stand against the blood of Jesus. Because the blood of Jesus atones for every sin. And it enables us to put on clean.
Yes. Yes. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Nothing but the blood of Jesus.
Tell the spiritual fathers.
Waambieni baba zetu wa kiroho.
To find the lamb and apply the blood.
Wakatafute mwana kondoo na waweke damu, watangaze damu. Na waziweke katika malango.
It was not enough.
Na haikutosha hivyo.
To sacrifice the lamb.
Ya kuweza kuchinja mwana kondoo tu.
It says that the blood.
Inasema kwamba ile damu
was collected in a bowl.
Ilichukuliwa ikawekwa katika sahani ama bakuli.
But the blood had to be applied.
Lakini ile damu lazima ikapakwe ikawekwe.
We can't leave the blood in the bowl.
Hawezi kuacha damu kwenye bakuli.
We have to apply the blood.
Lazima ichukuliwe ikapakwe katika milango.
Yes.
He then said this.
Haikusema hivi.
He says, when you have applied the blood,
inasema kwamba ukichukua damu na upake,
tell the people,
waambie watu,
to what?
Wafanya nini?
You know?
Wafanye nini?
To not go outside.
Waambie watu ukishapata damu watu wasitoke nje ya nyumba.
Don't venture beyond the blood.
Wewe usichukue hatua ukapita ile damu.
Don't go beyond the blood.
Usiende nje ya damu.
If you go beyond the blood, you go into a place where you are vulnerable.
Ukitoka nje ya damu unaingia mahali ambapo utaweza kuumia.
Because you are no longer covered.
Kwa sababu pale nje haujafunikwa na damu, haujafunikwa, haujalindwa na.
So do not go beyond the blood.
Kwa hivyo usitoke nje ya damu.
But stay.
Lakini kaa.
Stay within the
kaa chini ya damu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let me just share with you how are we doing for time? Okay, fine. Let me just share with you some application of the blood.
Yes.
You know, it says that the blood of bulls and goats could not remove sin.
Inasema damu ya ndume na fahali hawezi kusaidia, haingeweza kusaidia.
We know that.
Tunajua hivyo.
It was a pattern, it was a temporary arrangement because Jesus himself would come to fulfill that part, that requirement of the Lord.
Damu ya fahali na mbuzi ilikuwa tu ni ya muda tu, maana Yesu alikuwa anakuja. Sasa ilikuwa ni kitu ya muda tu.
Whenever the blood was applied in the Old Testament,
wakati damu ilimwagika katika agano la kale,
it was applied 7 times.
Ilikuwa lazima waipake mara saba.
They would sprinkle the blood 7 times.
Wangeza kuinyunyiza mara saba
before the altar,
mbele katika madhabahu,
on the mercy seat of God.
Na katika kiti cha rehema wangeza kuinyunyiza mara saba.
Hallelujah. The blood on the mercy seat.
Damu lazima iwe katika kiti cha rehema.
When Jesus at the end of his earthly ministry,
wakati Yesu alimaliza kazi yake hapo ulimwenguni,
he shed his blood,
alimwaga damu yake,
there was a 7-fold sprinkling of his blood.
Kulikuwa hiyo damu ilinyunyizwa mara saba.
In the Garden of Gethsemane,
katika pale katika bustani la Getsemane,
when he is pouring out his heart,
wakati anamwaga roho yake,
he knows that his hour has come.
Anajua kwamba muda wake umefika.
If it be possible, let this cup be taken
from me.
Yet not my will, but yours.
Lakini sio mapenzi yangu bali mapenzi yako.
He sweated drops of.
Biblia inasema kwamba alitoa
sweated drops of blood.
Sweat ya damu. Sasa damu ikatirika kutoka kichwani mwake.
In the garden, he was then arrested.
Sale kwenye bustani akashikwa.
Taken to the house of the high priest.
Akapelekwa katika nyumba ya kuhani mkuu.
And they struck him across the face.
Alafu akampiga
uso wake. Struck him across the face with rods.
Wakampiga makofi na fimbo.
Jesus bled again.
Hapo tena akamwaga damu, akatirika damu tena.
His beard.
Alafu ndevu zake.
Oh God.
Wakafuta ndevu zake.
Thank you, Lord.
Santi Bwana.
Thank you, Lord.
Santi Bwana.
His beard was parted.
Sasa ndevu zake zikavutwa zikatoka damu
from his face.
Ikavutwa kutoka uso wake.
And he bled again.
Akamwaga damu tena.
He was handed over to Pontius Pilate.
Akapelekwa mbele ya Pilato.
And he was stripped.
Alafu akatolewa mavazi.
And he was scourged by a whip.
Akapigwa mijeledi.
It had bone and metal in the whip.
Ambao mbele yake walikuwa wameweka msumari. Katika ile fimbo walikuwa wameweka msumari mbele ndio anamcharaza nayo viboko.
They ripped the flesh from his back.
Sasa wakimpiga mijeledi inatoa nyama kwenye mgongo wake.
They ripped the flesh.
Ikatoa nyama kutoka mgongo wake.
Like a lamb.
Kwa sasa ni kama mwana kondoo ambaye anaenda machinjoni.
He did not open his mouth.
Hakufungua kinywa chake.
But he bled for us.
Akamwaga damu kwa ajili yetu.
By his stripes.
Kwa mapigo yake
we are healed.
Tumepona.
Thank you, Lord.
Santi Bwana.
That was 4 times his blood has been shed.
Sasa mara nne damu yake imenyunyizwa.
They then made a crown of thorns.
Alafu akafanya ile crown hizo namna gani? Taji la miba.
Big thorns.
Miba mikubwa mikubwa.
Thrusted on his head.
Wakailazimisha kwenye kichwa chake.
Behold the king.
Wakasema atazameni mfalme wenu ndio huyu.
They mocked him.
wakamdhihaki.
Blood trickled down.
Damu ikatirika kutoka kwenye kichwa chake.
Again.
Mara tano sasa.
Sixth time.
Mara ya sita.
When they stretched him wide.
Wakati walimwagika msalabani.
They put nails in his hands.
Wakaweka msimari katika mikono yake.
And in his feet.
Na katika miguu yake.
And they lifted him high.
Wakamuinua juu ya udongo, ya mchanga, ya udongo.
They lifted him high.
Wakamweka juu hewani.
They hung upon the cross.
Wakamwagika katika msalaba.
His blood flowed from his hands.
Alafu damu ikamwagika kutoka viganja ya mikono yake.
And in that moment.
Na wakati katika muda ule.
My God, my God.
Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu.
Why have you forsaken me?
Kwa nini umeniacha?
The entirety of sin.
Na sasa akamaliza dhambi.
Was upon Jesus at that.
Yaani dhambi yote, uzito wa dhambi yote ilikuwa juu yake.
That the Father should look away.
Aikamfanya baba akatazama kando.
Jesus, who had always known intimacy with the Father.
Yesu yeye alikuwa amejua ukaribu wa baba.
Now the entirety of sin upon him.
Lakini sasa ukuu wa dhambi iko juu yake, uzito.
And even at that time in the agony.
Lakini hata wakati ule katika huzuni.
He said, Father, forgive them.
Akasema baba wasamehe.
For they know not what they do.
Maana wajui lile watendalo.
And in his dying breath.
Na wakati alitoa pumzi ya mwisho.
It is finished.
Akasema imekwisha.
It is finished.
Imekwisha.
That was six times in his
blood. Kwa mara sita damu imenyunyizwa.
But the Roman soldiers who wanted to move things along.
Lakini sasa maaskari wa Kirumi ambao walikuwa wanataka wawe juu ya kila kitu.
Broke the legs of those who were crucified with him.
Wakavunja miguu ya wale ambao walikuwa wamesulubiwa pamoja na Yesu.
But Jesus was already dead at this point.
Lakini wakati huo Yesu alikuwa ameshakufa tayari.
So they didn't break his neck.
Kwa hivyo hawangeweza kuvunja miguu yake.
But they thrust the spear in his side.
Lakini wakamdunga ubavu wake na mkuki.
And the sevenfold sprinkling of his blood.
Alafu sasa damu ikatiririka tena mara ya saba.
Was complete.
Na mara ya mwisho.
When the water and the blood flowed.
Wakati damu na maji ilipotiririka.
Hallelujah.
Hallelujah.
What a savior.
Je, ni mwokozi aina gani?
What a savior we have.
Yeye ni mwokozi mkuu tuliye naye.
Hallelujah.
Hallelujah.
There are seven applications that we can use it for ourselves.
Kwa hivyo kuna kunyunyizwa mara saba ambayo tunaweza kutumia hata sisi.
It says in Ephesians 1 verse 7.
Inasema katika Waefeso 1:7.
In him we have redemption through his blood.
Ya kwamba ndani yake tuna ukombozi kupitia kwa damu yake.
The forgiveness of our trespasses.
Msamaha wa dhambi.
According to the riches of his grace.
Kulingana na utajiri wa wema wake.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Brings redemption.
Inaleta ukombozi.
To redeem is to buy something back.
Kukomboa ni kununua kitu kutoka kwa mwingine.
It is to clear an outstanding debt.
Nikufutia mbali ile deni mtu aliyonayo.
Or to free someone from slavery.
Ama kumtoa mtu kutoka kwa utumwa.
By paying the ransom.
Kwa kulipa gharama.
Hallelujah.
Hallelujah. Amen.
Let this be our confession.
Basi iwe ni kukiri kwetu.
Maybe you would say it with me.
Pengine unasema pamoja nami utarudia nyuma yangu.
Through the blood of Jesus, I have been redeemed.
I have been redeemed.
God has paid the price for my ransom.
God has paid the price for my ransom.
The debt has been paid.
The debt has been paid.
And I am now free.
I am now free.
Number two.
Jambo la pili.
Cleansing.
Kusafishwa.
If 1 John 1 verse 7.
Yohana wa kwanza 1:7.
If we walk in the light as he is in the light.
Tukitembea kwa mwanga jinsi alivyo katika mwanga.
We have fellowship with one another.
Tunaushirika mmoja kwa mwingine.
And the blood of Jesus.
Na damu ya Yesu
cleanses us.
Utusafisha
from all sin.
Kutoka kwa makosa yetu yote.
Say with me.
Sema nyuma yake.
As I walk in the light.
The
blood of Jesus,
continually
purifies me from sin, so that I am whiter than snuff.
So that I am whiter than snuff.
Number three.
Jambo la tatu.
Justification.
Kufanywa haki.
We are in Romans 5, verse 8 and 9. God demonstrates his own love towards us
Mungu akaonyesha upendo wake kwetu,
in that while we were still sinners,
hivi kwamba wakati bado tulikuwa wenye dhambi,
Christ died for us.
Kristo alikufa kwa ajili yetu.
Much more.
Na zaidi ya hayo,
having now been justified,
na tukishafanywa haki,
by his blood,
na kwa damu yake,
we shall be saved from the wrath of God through him.
Tutaokolewa kutoka kwa hasira ya Mungu ndani yake.
Amen.
Amen.
Let us say this together.
Rudia nyuma yake.
Because of God's love, I have been justified by the blood of Jesus.
I have been justified by the blood of Jesus.
I am reckoned to be righteous before God.
I am reckoned to be righteous before God.
Acquitted from the charges held against me.
Acquitted from the charges held against me.
And instead he has clothed me in a robe of righteousness.
And instead he has clothed me in a robe of righteousness.
Number four.
Jambo la nne.
To be the blood of Jesus sanctifies us.
Damu ya Yesu ututakasa.
To be sanctified means to be set apart unto God.
Kutakaswa inamaanisha kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu.
It separates us from sin.
Inatutenganisha na dhambi.
And separates us to be holy.
Na inatutenga tuwe watakatifu.
We are made holy by the blood of Jesus.
Watakatifu kwa damu ya Yesu.
It says in Hebrews 13 verse 12.
Waibrania 13 mstari wa 12.
Therefore Jesus also,
kwa hivyo Yesu pia,
he might sanctify the people through his blood.
Ili akaweze kuwatakasa watu kwa damu yake.
That he suffered outside the gate.
Ya kwamba akaweza kusulubiwa nje ya mji.
Let us make this confession together.
Hebu turudie nyuma yake.
By the blood of Jesus.
I am sanctified.
I am made holy.
He
has separated me from sin. And I have been set apart for God's holy purpose. Number five. In Leviticus
17:11.
It says, for the life of the flesh is in the blood.
Kwa sababu maisha ya mtu yuko katika damu.
The life is in the blood.
Maisha yuko katika damu.
I have given it to you.
Nimepeana kwako.
On the altar.
Katika altari.
To make atonement for your souls.
Ili mkafanye msamaha kwa ajili ya nafsi zenu.
John 6:53.
Yohana 6:53.
Truly, truly, I say to you,
kwa kweli nawaambia,
unless you eat the flesh of the Son,
usipokula mwili wa mwanadamu,
and drink his blood,
na ukunywe damu yake, mwana wa Adamu,
you have no life in yourself.
Basi hauna afya ndani yako, ama hauna uzima ndani yako.
But he who eats my flesh,
lakini yeyote ambaye atakula mwili wangu,
and drinks my blood,
na kunywa damu yangu,
I will raise him up on the last day.
Nitamfufua siku ya mwisho.
God's life.
Uhai wa Mungu.
The Zoe of God.
Yani ile Zoe uzima.
The very life of God.
Yani uzima uhai wa Mungu.
His life.
Uzima wake uhai wake.
God's life.
Uhai wa Mungu.
Is in the blood of the Lamb.
Iko ndani ya damu ya mwanakondoo.
It was God's life in the blood.
Ilikuwa ni uhai ama uhai wa Mungu katika damu.
His life is in the blood.
Uhai wake uko katika damu.
His life is in the blood.
Uhai wake uko ndani ya damu.
God's life.
Uhai wa Mungu.
His powerful life.
Hii nguvu yake ni
His eternal life.
Uhai wake wa milele.
All his life is in the blood.
Uhai uzima wake wote uko ndani ya damu.
Jesus allowed us to drink his
blood. Na Yesu alituruhusu tukaweze kunywa damu yake.
That is why we cannot come to the table in an unworthy manner.
Na hatuwezi kuja katika meza ya Bwana kwa njia isiyofaa.
But when we partake of the bread and the wine, we are partaking of his flesh and of his blood.
Lakini tukinywa damu yake na mkate tukikula ile mkate sisi tunauchukua ama tunakunywa katika uhai wake mwenyewe.
I'm not saying in a literal sense.
Sisemi kama vile Katoliki wanasema kwamba ile mkate ile,
but it is by faith.
Lakini ni kwa imani, si ati ile mkate sasa ndio mwili wa Kristo, hapana, ni kwa imani, ni ishara tu.
Lord, as I take this cup.
Yaani ni ishara kwamba Bwana nikinywa hii kikombe,
by faith I believe that this cup is represents your blood.
Na kwa imani naamini kwamba kikombe nikikunywa meza ya Bwana, naamini kwamba kikombe inawakilisha damu yako, lakini si hiyo kikombe hiyo
asiyo damu. So let this cup be to me your blood.
Hebu sasa hii kikombe
nikikunywa damu. May I drink freely from your cup.
Sasa nikinywa kwa Jesus katika kikombe chako, damu ya Yesu
brings life.
Inaleta uhai.
Let us say this together.
Tuseme nyuma yake.
When I receive your blood.
When I receive your blood.
I receive your life.
I receive your life.
Your life in me.
Your life in me
is everlasting and eternal. We are almost there, but number 6.
Karibu tumalize namba 6.
The blood of Jesus makes intercession for us.
Damu ya Yesu inafanya maombezi kwa ajili yetu.
In Hebrews 12.
Katika Waebrania 12.
22 to 24.
22 hadi 24.
Says you have come to Mount Zion.
Inasema kwamba umefika katika mlima wa Zion.
And the city of the living God.
Mji wa Mungu aliye hai.
The heavenly Jerusalem.
Jerusalemu ya mbinguni.
And to myriads of angels.
Na katika umekuja mbele ya malaika mamilioni.
To the general assembly.
Katika mama mkusanyiko takatifu.
And church of the firstborn.
Katika kanisa la mzaliwa wa kwanza.
And to God.
Na umekuja kwa Mungu.
The judge of all.
Ambaye anahukumu wote.
And the spirit of the righteous.
Ambaye ni roho ya yule aliye haki.
And to Jesus.
Na umekuja kwa Yesu.
You have come to Jesus.
Umekuja kwa Yesu.
The mediator of a new covenant.
Ambaye ni mpatanishi wa agano jipya.
And you have come to the sprinkled blood.
Na umekuja kwa damu iliyotiririka.
Which speaks better than the blood of Abel.
Ambaye inasema mambo mema kushinda damu ya Habili.
Hallelujah.
Hallelujah.
Abel's blood was taken from him.
Damu ya Habili ilitolewa kutoka kwake.
Jesus gave his blood freely.
Lakini Yesu alitoa damu yake kwa hiari.
Abel's blood was sprinkled on the earth.
Damu ya Habili ilimwagika kwenye udongo.
Jesus' blood was upon the earth, but it was sprinkled before the mercy seat of God.
Damu ya Yesu ilitirika hapa duniani, lakini ilinyunyizwa katika kiti cha neema ya Mungu.
Abel's blood cries out for vengeance.
Damu ya Habili inalia, inataka ilipizwe.
Jesus' blood cries out for mercy.
Lakini damu ya Yesu inalia ikitaka rehema.
The blood of Jesus is there now.
Damu ya Yesu iko pale hivi sasa.
Making intercession for us.
Ikifanya maombezi kwa ajili yetu.
To intercede for us.
Inafanya maombezi kwa ajili yetu.
That we may receive mercy from God.
Ili kwamba tupokee rehema kutoka kwa Mungu.
Let us share this confession together.
Tuseme nyuma yake.
Though I am without excuse for my sin.
Though I am without excuse for my sin.
The blood of Jesus testifies on my behalf.
The blood of Jesus testifies on my behalf.
Before the mercy seat of God.
Before the mercy seat of God.
His blood will never lose its power.
His blood will never lose its power.
And will never stop interceding on my behalf.
And will never stop interceding on my behalf.
Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
And finally.
Now we show it.
The seventh application.
Katika ile ile tu.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu
has made access for us into the holy.
Imetufanyia njia kwa patakatifu kwa patakatifu.
In Hebrews 10 verse 19 to
21. Katika Waebrania 10:19.
Therefore brothers.
Kwa hivyo wapendwa.
And sisters.
Na wadada pia.
Since we have confidence.
Kwa sababu tuna ujasiri.
To enter the holy place.
Ya kuingia mahali pa patakatifu.
By the blood of Jesus.
Kwa njia ya damu ya Yesu.
The blood of Jesus has made a way for us into
damu
the
Yesu
holy
place.
We do not come on the basis of our righteousness,
but his.
Into a new and living way.
Tunakuja kwa njia mpya na kwa njia iliyo hai.
Which he opened for us through the veil.
Ambaye alitufunulia katika pazia.
His veil, that veil is his flesh.
Pazia ni mwili wake.
And since we have a great priest over the house of God.
Na kwa sababu tuna kuhani mkuu katika nyumba ya Mungu.
Let us.
Nasema basi sisi sote.
Let us hear.
Sisi sote tuliyeko hapa.
Let us draw near.
Acha tusonge karibu.
With a sincere heart.
Tukiwa na moyo wa kweli.
With a pure heart.
Tukiwa na moyo safi.
In full assurance of faith.
Tukiwa na uhakikisho kamili ya imani.
Having our hearts sprinkled by the blood of Jesus.
Tukiwa na moyo wetu umesafishwa umenyunyizwa damu ya Yesu.
Having our hearts sprinkled from an evil conscience.
Tukiwa na mioyo yetu tumesafishwa kutoka kwa dhamira mbaya.
And our bodies washed in pure water.
Na mwili wetu umesafishwa na maji masafi.
Let us hold fast.
Basi tushikilie kwa nguvu.
The confession of our hope.
Kukiri kwa imani yetu.
Without wavering.
Bila kutingisika.
For he who promised is faithful.
Kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu.
Hallelujah.
Hallelujah.
It is through the blood of Jesus.
Ni kupitia kwa damu ya Yesu.
That a new way has been made for us.
Ndio njia safi ama njia mpya ilitengenezwa kwa ajili yetu.
Let us say the seventh sprinkling of the blood.
Hebu tuseme ya saba kunyunyizwa kwa damu.
Upon our lives today.
Kasa kwa maisha yetu leo turudie.
Through the blood of Jesus.
Through the blood of Jesus.
I have access to come before God.
I have access to come before God.
At any time or place.
At any time or place.
Knowing that he does not condemn me.
Knowing that he does not condemn me.
But he accepts the blood of Jesus on my behalf.
But he accepts the blood of Jesus on my behalf.
I will therefore draw near to him.
I will therefore draw near to him.
With a sincere heart.
With a sincere heart.
And have confidence.
And have confidence.
That there is nothing.
That there is nothing.
That separates me from the love of God.
That separates me from the love of God.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
There is power. Power,
wonder-working power, in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power, in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lamb, there is power, power, wonder-working power. In the precious blood of the Lamb, Where's all?
Hallelujah, Jesus.
My soul, my Savior, God to me. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. The helmet of salvation.
Chepeo ya wokovu.
The helmet of salvation.
Chepeo ya wokovu.
The helmet.
Chepeo
protects the head.
Inalinda kichwa.
Of salvation.
Ambayo ni wokovu.
Salvation through His blood.
Wokovu kupitia kwa damu yake.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Through the helmet of salvation.
Kupitia kwa chepeo la wokovu.
To our head,
lazima iweke kwenye
kichwa chetu. To our mind,
na katika akili zetu.
The blood of Jesus,
ili kwamba damu ya Yesu,
can come against the accuser of the brethren.
Inaweza kuja kinyume ya mshtakiwa wa wapendwa.
When Satan comes to make accusations,
wakati anakuja kufanya mashtaka,
we can say, yes, Satan, I know that.
Hey, unaweza sema ndio shetani anajua hivyo.
But,
lakini,
by the blood of Jesus,
kwa damu ya Yesu,
I have been made clean.
Yes.
And redeemed.
Yes.
And sanctified.
Yes.
And cleansed.
Yes.
His blood intercedes for me on the mercy seat of God.
Yes.
They overcame him by the blood of
Jesus
and the word of their testimony.
Yes.
Make it your daily confession. Make it your daily confession. The sprinkling of the blood of Jesus upon your life.
That
as a priesthood unto God,
we
can stand in a holy place with new garments and move into our destiny. Mungu
akubariki.
Praise the Lord.
Amen.
Yes.